You're listening to Hope FM. The sound.
103. Connecting communities.
A simono hle mabedi wa tsebeletswe matla e kgolo go tlotlharo ya lekwa nako ya ona jwale he ke nako ya molao wena mo mabedi wa ka tsebedisano mmoho le university e kgolo Afrika Borwa kontinenteng ya Afrika e bua ka ve University of Witwatersrand o tla tlo bona ka kipa sena sa ka se ke sekentseng letsatsi la ka jeno se tshwanang le semongkwana sena sa ka tsa letsatsi la ka jeno tse ngotsweng vetsa a journalism wana mo mamedi wa ka be dingolo ka kwano citizen a justice network ka tsebedisano mmoho hape le South African Human Rights Commissioner, and can I quena him? Kamuele Muramulu, Kakwano, Tatinlena, Lakajedo, Muramulu, Haku, Tumedi, someone else, so Kukulaboma Boya, Bautota, do ring at our Sembarino to Wasa Pamuti, make ya bona canate Muramulu, Hababa Pali, Hababa Pali, Maholo Quachena, Reba Tubasa Pamuharuna, Madame Shananta, don't even Nagalo Holo Keta Ugamuna, Ketanaka of Fela, Tepeditana, or pay someone else.
Keep his tax mate, Ligan.
Ah, Murana Mutan, one messe.
Yes, sir.
Ekabena, Hanna. Na re sale re qetela na ka kwano hle ka be di ntshotsa hao di le tsatsa batsa batjwa mo sebetsi la ba ofinga wana ngwana mme wi la sebetsa ka ditaba difeng
kile ka attenda case ya batho bane ba motseng wan wa Everton North and then ka tika na le di case steading tsa bo di wheel because remember re tsana re qala re qadile ka mosebetsi wa o etsa di wheel and all of that so now batho ba etsa mosebetsi o motle ka hore ha re qetile o mothusa o etsa wheel ya hae wa re refera o referela ho motho o mong so that le yena kgone ho mothusa so ke tsona dintho tse ileng ka shebana le tsona bekeng ena e re tswang ho yona
mme letsatsing lena la ka jeno hle wena moramoloi ngwana mme e ka be ditaba tse le hore ka nnete ke tsa bohlokwa tse nna le wena re tsamayang ka tsona ntho e monate ko re moloi re se re tsamaya le South African Human Rights Commission
yes sir Citizen Justice Network e partnerile le South African Independent Human Rights Advocacy Group which is my organization
yes.
And then e partnerile hape le South African Human Rights Commission ho promote citizen justice to communities and citizens out there.
Me make some to elore ke legetlo la pele wena mo ramolo ihlele tsatsila ka jeno ama mela se ali moya ama mela tabatsena tse nna le wena ga di qoqanga kwa lo tsatsila ka jeno ha mo ho go fa hanya ni fela hle o mo tshwetsa bo ikarabello a bale nane o lena e ka be ke bo ikarabello o bo fing
lenane o lenana hantle le etse ditse hore le fe batho matla le khutlisetse matla bathong so now that is why re etse di partnership tsena tse re nang le tsona whereby motho mohlomong hana le bothata ba hore di rights tsa hae di ile dia khopisuwa tseleng then re be re tse ba hore re sebedisana le organization e feng so now e re sebetsanang le yona tsatsina ka sheko ke South African Human Rights Commission e loreng e shebane le ditukelo tsa batho in particular whereby ha ba neng ditukelo tsa hao di ile dia hatikelo then re tla re kgone ho referela ho South African Human Rights Commission mme ke na le ditokomane mona mo e loreng le nna ha motho a tla ho nna ke bona gore thata bona nke se kgone ho sebetsana le bona ke kgona ho offload mosebetsi wa ka then ke romele ho South African Human Rights Commission so that ba ofe an advocate or an attorney free of charge.
Jwale bana ba ntse ba ka balea bana le ka re tletse papadi kwano ha ba tsebe ntho e batlelang.
Ya ntho e batlelang e kgolo.
Gore re ba sebele motsheleng wa kajeno re ha le tsebe ntho ha ebile e seng hale ha o tsebe ntho o tlelang butma. Fela ha re tswelle pele moramoloi letsatsi lena la kajeno hle ngwana mme ka be ditaba tsa bohlokwa tseo o di tshwaretse mo mamedi wa tshebeletso ena ka be ke di feng?
Ke ditaba tsa metsi Hlaxmed because re le ra bona beke tse fitueng ho ile wa tswa ditaba tse ngata so as South African Human Rights Commission ne re sa batle hore re hle re attende taba eo ka nako eo because ho nona le ditori tse ngata tse hlahellang mme ne re sa batle ho hatikela batho ba bang because ne re tlo bua dintho tse ngata empa ho sena solution so now mosebetsi wa rona o moholo haholo as the human rights champions phela ha ke dutse mona na ntate tsa tsimela ka sheko I am a human rights champion under South African Human Rights Commission.
Oh yes.
That is why ne ke jwetsa a senior counsel today ke re ke a gona o fihla mo mosebetsing ke nne ke tlo sheba go ntse le etsang because I'm authorized by South African Human Rights Commission to come and see hore ke mosebetsi o feng tse lo yetsa ke ditokelo tse feng tsa batho tse le di hatikelang mo. So yeah, re tlo shebana le taba ya metsi monana Emfuleni municipality whereby batho ba ile ba hloka metsi mme hona le batho ba ile ba ameha ka tsela tse fapaneng. So ga batla ho utlwisisa from batho hore hantle ntle taba ena ya metsi e ba tshwere jwang ha metsi ana kwalwa, mme ho ile wa bana le statement se e loreng sa fuwa ke Emfuleni hore rand water e tlo reduce water supply rate tsa bona ka 20%. So na potso re ipotsang yona ke hore e ka ba ntho ena ke ntho e tloetsalang beke le beke kapa ke ntho e tloetsalang kgwedi le kgwedi kapa e ne le ntho ya beke e fetileng fela mo e loreng 20% ile ya reduce-wa na from metsi ya wa thola. Mme re tlo sheba hape le molao saeteng la molao hore ke eng ntho e batho tshwantseng ba e tsebe ha batho ba ntse ba tinyelwa metsi tjena.
Mme wena morabolo ihle letsatsi lena la kajeno, ekabe ha re sheba lehlakore la molao, ekabe ke nako e kae kapa ekabe metsi ke e nngwe ya dintho tsa bohlokwa tse leng hore batho ha ba tshwanela ho phela mohlomo nako e kae ba hloka metsi sebakeng sa bo bona haholoholo naeng ena ya Afrika Borwa?
Ya, ne ke batla eo re qetelle ka yona. Re qale pele ka maikutlo a batho hore na ba mamedi hae ile ya ba tshwara jwang. Mme ke ile ka etsa di-interviews le batho ba bang mo e loreng ba ile ba hlalosa hore bona taba ena ya metsi ile ya ba tshwara jwang. Mme ka mora moo re tla utlwa statement, because re ile ra leka hore re founele representative from Emfuleni re thole hore hantle hantle ho etsahalang, ba tle ba tlo ikarabela. Empa ka dinako tse ngata re eleletse hore ha re ba bitsa especially di radioong ha ba batle o tla ba tlo ikarabela. Empa re ile ra thola some sort of information or a statement se tswang ho bona hore hantle hantle ho etsahalang ka tabena, so that batho ba kgone ho dula malapeng ba phumotse hantle ho sena letho le ba tshwenyang.
Wana mo mamedi hlela pe molo ka romela voice note wa how di nomoronga tsa 072 8390427 mo teng hle o re fa di taba tsa hore ka be na wena mo mamedi wa ka tlhokeho ya metsi e ka be ile ya thefula bophelo ba hao ka tsela e jwang nakong e fitileng, e ka be le motseng o phelang ona mo lena le metsi na mo mamedi wa ka. Ha le sena metsi ka be ke nako e kae le hloka metsi ka mono, mme ha le botsa e ka be ba re ho etsahala jwang ka mono letsatsi lena la kajeno, ka letsa 072 8390427 kapa wa romela molaetsa wa hao kapa ona voice note wa hao ona mono 072 8390427. Empa he a re mamele wena mo mabetho wa kore ka be ba banga bona ba ile ba reng ka taba ena ya tlhokeho ya metsi letsatsing lena la kajeno.
Indaba yamanzi ngafethile kakhulu as a student since ngerent alana yabo. Benginzima ukuthi sithole amanzi okugeza namanzi wokuphuza, because amanzi ahambe singazi ukuthi azohamba. So if besazi before that ukuthi amanzi azohamba, at least besokhona ukuthi sikhe amanzi enough azosilasta for ukupheka nokugeza. Maya bengekho easy because bekumele siyowakha e-hostel, nakhona yasokoleka i-hostel amanzi and bewangekho enough lawo manzi since siwakha endaweni yabantu.
Ke maikutlo wena mo mamedi wa ka a fapaneng e le gore ka nnete re tlo fetela ho a mang a hlalosa re no ka ba biki bietere ha e le gore ka nnete ne re tsebisitswe ka nako re tlo ba le bothata ba metsi. Ke moithuti enwa mo mamedi wa ka, mme hopolo ga matsatsi ao re leng ho ona ke matsatsi a tlhoke a matsatsi mo ngwalwang teng ditlhatlhobo tsa magaolakgang. Mme taba ya metsi ke taba e nngwe e le gore ka nnete ngwaneso ha re tshwanele bakeng sa o ka bana le yona hohanga. Mme ke a bona mamedi wa ka wena o ntetsetsa ka video call is can tetsetsa ka video call mo na mosebetsing a fela ntho o tshwanetseng ho yetsa ko rumela voice note ka ba ikutlwa a taba ya metsi ka mamela ma ikutlwa ma nkwano re uko ngwane no wetswe na o reng kwano.
Hey advocate moloi a ke ba tlhoba ma tata bene ya metsi rona e re tshoga bohloko re dula le bakudi ba na le bothata ba di pio tamle ba ne metsi every now and then tamle ba ne di pidisi ha o gona ha re gona ho phea di toilet ha di sebetse ha re gona ho hlapa. so e bohloko ha ka kang hona le bana ba tlamelong ya sekolong ba ntse ba ngwala so hona jalo se ba tlamela ba tseng ba nne ba itlotse ba tsamaya taba metsi re le maditsa hore ka fetile haholo bakudi ba rona re ba thusa jwang metsi a le siko
wana mo mamedi wa kamalu 0721839 0427 e ka be taba ena ya tlhokego ya metsi mo mamedi wa kahle yo ambe ka mogwaletsela e jwang e ka be ka nnete wena letsatsi lena la kajeno sebakeng so o phelang ho sona metsi a teng na ha metsi a le siko ebile nako e kae metsi a le siko mono metsotso e mashome a mabedi le metsi supileng ka boraora ya pele me metsotso a ka ditjena ke ke mamele kwano wana moramolo e ruko re ka be na mo mamedi
ho etsala eng ka metsi a free a ileng hore o tshwanela wa thole o le motho kgwedi le kgwedi
mamamedi wa ka o fihlile ka nnete molaetsa wa gago ka kwalo ntate moloye re utlwile maikutlo a fapaneng wa ba o kena le potswa ntate kwenane ka kwano letsatsing lena la kajeno ngwana meng metsotsong e mmedi fela a kore qaqa mono beletse ba o mathela mabenkeleng ngwana mo mamedi ka romela molaetsa le wena o 072 839 0427
tabenya entate a buang ka yona ya go gaolelwa metsi if ntate a kolota currently mo South Africa re na le policy e bitswang ka gore ke free basic water access e le goreng according to the South African constitution e tlhalosa gore every citizen o tshwanelwa ke a certain amount ya metsi whether a wa patetse kapa a sa wa patala so now according to this policy e tlhalosa taba ya gore motsi o le mong o tshwanetswe ke 6,000 liters ka kgwedi ya metsi e le goreng tshwanetse e fumane mahala because ha re sheba chapter 2 ya the constitution of South Africa e hlalosa taba ya gore everyone has the right to have access to sufficient food and water so now ha wa tshwanela gore masepala ha o kolota a o khathele metsi now bothata bo ho kae Flaxmet bothata ke hore masipala ha ba tlo spenda tjhelete ngata a isana le batho khotho now ho etsa dintho go di be bobebe that is why ba khathelang batho metsi empa ba tsi ba le bona hore ha ya dumellwa according to molao o re nang le ona
kama ntswa mang ha hona motho ya tshwanetseng bakeng sa o ka timelwa ke metsi ho sa natso re ka be ka nnete mabaka ke a feng haholoholo ga ka ka masepaleng wa rona o tibileng a dikolotong madi wena ngwaneso
yes sir ba hlalositse yona taba ena gore masepala o kolota tšhelete kana ka 1.1 billion mme ntho e re ileng ra bona e etsagala ke gore masepala since from 2017 o ntse etsa di arrangements me hona selimong seo masipala uno kolota renota 400 million me ba ahi ba ile ba hlalosa dintho tsa bona gore ba bang ba ile ba khathelwa metsi for 4 days ba bang ka November ya 2017 ba ile ba experience the same problem me ka December bo thata bo ba neng ba na le bona bo ile ba teba haholo so now ke mo ba ile ba khathelwa metsi for 2 weeks ba bang ba ntse ba sena metsi le hona jwale empa dintho ntse ntse re di thola from masipala wa rona ke gore ba etsa di-arrangements mme di-arrangement e nngwe e le goreng re ile ra bona ba e etsa ke o patala 14 million ho reduce sekoloto sena from rainwater but ever since masipala wa rona since o ntse o kolota mme ho na le taba ena e beileng ba e hlahisa ntse re buisana le bona statementeng seo ba re fileng sona hore ka kgwedi masipala o so spenda tšhelete e kana ka in fact o no spenda tšhelete e kana ka 41 million back in 2017 but now masipala o so dabotse tšhelete eo ka lebaka la batho ba sebedisang metsi le di-shoage tsena tse e le goreng di a senyeya metsi a sa matha mane so price ena ya teng ile ya dabola ya re 83 million
aona nnete e fetang eno hle wena mo mamedi wa tsebeletswena e kgolo ke nako e kgolo ka tsele makatsanga CJN letsatsi la ka jeno re tsa malengwana monna ka kwano ke bua ka Innocent Moloi re shaba taba ya metsi wena mo mamedi wa ka hle ho ya ka mola wana ya Afrika Borwa le ditokelo tsa botho ka kwano ka nya Afrika Borwa Moloi ono tso hlalosa ditaba tsa bohlokwa ka kwano ngwana mmepele re ya dipapatsong kwano me ke bona melaitse ke na ke ne pele re tloa melaitse mono wena mushana ntate o ka adi taba tsane tsolo tso di tshwere pejana kwa
ya ke ne ke hlalosa taba ya hore re le ga bua le re le ga thola statement sa Lebo Mofokeng e leng yena mayoral spokesperson because re eleletse hore ditukelo tsa batho di a hatikelo for an example ke batla fela o tswa le kweteng fela ke bontse batho dintho tse re kopanang le tsona today ha ntse ke le khotho man ho etsa la taba ya hore bana ba bang ba tshwerwe mo mme ha ba tshwere tjena family tsa bona ha di tsebe hore ba tshwaretsweng ebile ba hokae so nna ha ke fitla khoto ka baka la hore ke ile ka etsa investigation ya ka se ke tseba le hore ke mang a tlo ba representa so na ha se ke buisana le yena ke motho a sa qalella a ikwatisa a mpotsa hore ke nna ke tlo representa nna ke re mara ntate mosebetsi wa hao kore o tsebise setšhaba o tsebise batho bana you have to account to those people because ntho e ke e eleletsweng ke hore di-lawyera tse ngata di nana hore di ka hodima molao empa ha ke moo ke mona le batho ba sebetsang masepaleng ha re ba sa mona hore ba tle ba tlo ikarabella ba nana hore ba ka hodima molao mme ha ba batlo o tla monana ba tlo hlalosa taba tsa bona tshwantse jwale re ba salellane ka morao empa ke batho beo re ba bitsang ka hore ba representa setšhaba so now re ile ra thola statement ho tswa ho yena a bua taba enana ya hore bothata bona ba shortage ya metsi kapa hore metsi a kwalwe bo ba bongata ka lebaka la hore ho be ho na le mathata a di-cable e loreng a affecta reservoir yane ya bona mane e pampang metsi hore e batlise mona location me wila hlalosa yona taba ena ya hore masipala o santsana o etsa di arrangements mme di arrangement tse e le hore masipala wa di etsa ke hore a tlise di water tanks mo e le horeng metsi hayo ho hang so na potso e re ipotsang yona ke hore ana metsi ana ha ba wa tlisa ka ditanka tseo a tlo ananela batho ba community kaofela na hoba re tshwantse re hopole hore ho na le batho ska ha o sa sa buile mona hona le batho ba tshwanelang hore ba no dipidisi hona le batho ba tshwantseng hore ba hlape hona le metsi a tshwantseng hore a ye ka ntlwaneng hona le metsi a tshwantseng hore di phofolo le tsona dimi because hantle hantle ha ga sheba taba ya batho fela ga shebile every living thing so now masipala taba ena ya bona ya hore ba nne ba re ba etsa di-arrangement tse e le goreng ba di etsa ga di re sebeletse empa re ntse re elelelwa gore masepala ona wa rona wa Emfuleni o ile wa isiwa under administration ka selemo sa 2018 mo e le goreng go ile wa bonwa gore hantlantle mona go na le mathata empa bothata bo e le goreng nna ke na le bona ka batho bana ke gore ba ntse ba beya batho gore ba etelele masepala pele empa ba o isitse under administration so now motho ena e ba mmeyang ha re etsetse letho mme ha ona letho le e loreng o re etsetsa lona so now we have to re bue ka ditaba tsenana mme le ntate o nana a itseng masepala o mokgathetse metsi ka lebaka la gore wa kolota ke nana case enana re enke ntate re tle re lahlele mane ho South African Human Rights Commission.
Ha re kene hape mona ke a bona mohlomphei wa all right o se a tlositse ditaba kwane ke batla hlenne re kene hape mono e re reng ka ditaba tsa hae kwano ebe wena ngwana mme re ke hle ke ngole fatshe ditaba tsa hae motsereng wa letsatsina ka jeno re gone o ikopanya le yena hape wena ngwaneso a sentwe ne paitseng eno ya ka molao ka nnete wena ngwana mme gore ka nnete batho ba qetelle e lo re ba kwallwa dintho ka lebaka la tlhokeo ya nyeo ka lebaka la dikolotonyana tse itseng a tseo a bana le tsona ke itse 072 8339 0427 7 wena mabedi wa tsebeletso ya Hope FM o ka itsa bo nete ba o hlem lo ena o hlaitsa maikutlo ha o ka kwano re ka be na wena motseng wa ha yenu metsi a teng na wena mo mabedi wa ka mathata teng a metsi ka modu e ka be ke a finga tsatsing le na la ka jeno ntumele a ke etse tsena kwa no go mamele kwa le molo re mo mabedi o itse
san bonan lapho e studio u doctor ngape Orange Farm nathi sinayo inkinga yamanzi ngapha ngikhuluma nje kumanje manje ngalesikhathi engikhuluma ngazo amanzi awekho ene asitshelwa ukuthi amanzi why avaliwe ngamaya amalanga amanzi ayaphuma nawaphuma amanzi or abuya ekseni abuya agcwele inhlabathi angcolile sinale onkinga leyo yamanzi asazi ukuthi lokho kungcola yini or kwenzakalani ngesikhathi siyagula siphathwe yiziso so lamanzi lawa abuya anenhlabathi ebovu esingazi ukuthi kwenzakalani kuwo amanzi kumanje ngikhuluma nje amanzi awekho ngaso lesikhathi lesengikhuluma ngaso awekho amanzi la Orange Farm and asitshelwanga nokuthi amanzi azoba ngekho ngiyabonga uDr la Orange Farm extension 6
akile buwe mothoki ishiletsa tsitla ka jeno wena ngwana mme Orange Farm man extension 6 re bua jena na konya ona jwalori mathata a metsi a teng ka mona ona metsi o hang Orange Farm na konya ona jwali wena mushana ntate extension 6 man me kama ne ka Orange Farm e ka re kisikis ki nyeu ki Johannesburg water Joburg water eh Miki tseno taba tsa mthoki shika mono ke tshepa hore le tsona o sentse o dinkile o di sebetsa ngwana mme
bolwetse bona ka pasiki ena ke metsi ana e loreng a ditshila mme ke bone beke nya o feta metsi ane ntse a kwalwa a gutla a kwalwa ho no na le dintho tse ntshonyana ka ga metsi tje mme itse ha re etsa follow up re botsa mona maspaleng hore ana litseletsa di arrangements empa jwale metsi ke yanana a sa tswa dintho tse ntsho ana ke sabotage ntho enana kapa ke enna ke ntho ya ka mabomo kapa ke enna so every time ha re leka hore re thole dikarabo tswa ho bona ba ya re baleya empa re tlo sebetsana le bona bothata bona
wana moga molo ihle metsotso e le shome le metsi supileng a pelora ya bobedi ngwaneso mme re ukwe kwalo ba le melaetsa ya ba mamedi e ntse e kena kwano mme re etse tjena re mamele kwano gore e ka be bo mamedi ena letsatsi lena la kajeno yena o reng ka taba ena ya tlhokeo ya metsi metseng le metsana ya bo rona letsatsi le tšhabang le letsatsi le dikela
jo tsidiso ona re tlotla lengolo la emfuleni ne mme wa ka o hlokaetse last year ka January ntate wa ka o hlokaetse this year ka May but lengolo lengwetswe mabitso a bona mme wa ka le ntate wa ka ba le 2 lengolo la teng le bolela gore mme wa ka le ntate wa ka ba kolota 110,000 outlo abuti 110,000 ya metsi and ntate wa ka o na le lengolo le aneng una le lengolo le ka motho a moholo ana sa le over 70 le 70 something ba ile ba hlakola sekoloto seo ba blela gore ka ska le motho a moholo then ha sa kolota so ke a makala ka jeno bana ba bantjetsa gore lengolo le fitlhile mo go wa kolota ka age tso tsa bone ene ba le two ba hlokaetse ke ntho etsuang jwa
nnete ngwanambe ke bana moramoloi batho ba baholo ba se ba ithoballetse empa lengolo le tswa masepaleng wa selehae wena ngwanambe wa emfuleni mo teng otho batho ba baholo ba kolota 110,000 mme monnamolo wa tlhaloswa kwa lore ha a tlhokala e ne se e le motho a fuwe lengolo la indigent ngwaneso
eo ya hangata ebile ke bona e ka go na le bothatanyana according to system e loreng masepala wa e sebedisa gobane hangata di-case tse e loreng re di thole ka matsatsi a mang kore o thola nkgono a re le nna ke thotse lengolo kapa emfuleni ile ya mfounela gore ke a kolota ke tlo patala moo empa ke ile ka ngodisa gore nna se ke gola penšhele mme ba itse ba tlotlosa sekoloto sena saka. So now, according to my understanding, I guess shebe policy eo ya bona hore e sebetsa jwang. But according to my understanding, ke nahana hore case nyamme ke ka lebaka la hore bona mme le ntate ha ba sa leyo. So now ho setse bona. So now ha ho setse bona tjena, it can either be hona le ya ileng wa sebetsa ka tlung. So now ha sebetsa, ba batla hore at least a patale tjhelete eo. Because hangata ha ba tloetsa di induction tsena tsa bona ba checka hore ke mang a sebetsang ka tlung ke mang a sa sebetseng me ho ba sa sebetseng ba tla ba fa tsona di services tseo tsa gore ba seke ba patala
indigent mo ke mo indigent ke nanti
yes and then ba sebetsang ho tla thwe at least ka kgwedi ba patale tjhelete kana ka 200 rands or 500 rands.
Mm. Yes. Make a need to call to say 110,000 rand. I mean, say, see, get me to say, get me to say, get me to
no, kina na go sitla bentse setswela pele because a ke re metsi go wa sebedisa on a daily basis. And re hopole o ya ka molao ke hlalositse hore everyone is entitled to 600 liters.
6,000
yeah, 6,000 liters per household per month. So now if o se o fitile di litera tseo ke mo ile go ba qalella he ba charge bona as a municipality.
Fa le kama ntswa mamolo o re honna mo ahi emo le emo ka kwalo ka gotlo tharo ya lekwa o na le dikete tse tsheletseng a tsa metsi a mahala.
Yes sir.
Me ka nnete mo ramolo i ha mo theno a qala tshela litara engwe ka moratsena tse 6000 tsa di neilweng tsa mahala ke te mo maspala o qala jwa le o ka chacha te mono no.
Yes sir. But let's not say ke tsa mahala. But according to the police ire la hausa gone o patala. Empa o ntse abetse tsona 6000 liters la ba neng o patala o ntse abetse tsona 6000 liters so now ha ona ntwe tswantseng gore ba o thibele yona gore nna ke sa gona oetsa and re bona kae gore azang ba thibela ho jane ba ile ba qala ba kolota 6000 nkebe ba ile ba hle ba thiba kana kwe empa chelete ntse yekeletse ya sebile fitlile ho 110,000. So bona ka mantswa mang lengolong leo ba leka hore mohlomong si according to system ya bona ba bona hore mohlomong hona le motho ya sebetsang and then ba gona thola a certain portion ya chelete.
E ka be na wena moramolo itjalo ka ha di ntotse na ile di ntotsa bohlokwa ha kana kana masipala wa sele haye wena ngwana mme ka be o duletseng ka di ntotse tswana le tsona tsena o satle di radio ntsa sele haye kwano o rute batho bolelle batho di ntho tse tswana le tsona tsena hore mothaqetelle a sa iphumana a kolota chelete 110,000 rand e lo re ka nnete hona le melawana e kentsweng e teng e beilweng e lo re ka nnete ho je ba ile ba tla di radio ntsa sele haye ho je ba bapatsa ma sedinya denga sele hai kwano ho ruta batho ka dintho tse tswana le tsona tsena ko ba di hlengwa nambe ke tlo kopa ngwe le lengolo ka nditwa na moramolo ihore masipala o ke o qale o yeme ka maoto ngwane so hle masipala o ke o qale o rute sechaba ka dintho tse lo re ka nete sechaba si di tsebe ntwena ke ntho e ntsha wena ngwana mme ke ntho e lo re ka nete o je motho ana itseba ka be dintho di le biki biete rona jwa le motho kolota 110,000 rand ho na le di policy tse teng tse sa kenywe ntsebetsong ko bali ntate muruti predikante ko bali ntate waka le ditaba tsa metsi ntate waka le tsona na ha di tlo ke pura pera tsentso re ya kopa hle a ke reng ke boikarabelo ke re gate tshaba sa bogona a se re se sebelletsanga ke mamela molaetsa kwa na lwena moramolo i motsere ngwa ka jeno o ke ding ma 0728390427 re ya kopa hle muruti mo yerane re ya kopa hle hore ka nnete o sile go di kantoro mbone re ithuse ha di ruteng se tshaba ka di ntotse tswana litsena o kwa le nna ke nthwe ke qalang o ukwa sa le ke phela le ntsele le tele se me sebetsa lona le tshwanetse o yetsa ba heso a aman
ntle hlabosa ke nna hape botso e ke neng ke botsa in general even though you know it affects mo batho ba ngata mo ke dilang temo challenge engwe hape ke hore masipala would go to extend hore ha motho a ntse a kolota sekoloto sa ya soka a se lokisa a be a kgaola motlakase e leng gore motlakase o ke prepaid boholo ba motlakase wa rona ka mona ka tulong e re dulang o yona o supply ke masipala empa ke prepaid now ke batla go tseba na gore go nepagetse na gore motho le ha a rekile motlakase wa gae as a prepaid ka lebaka la gore o kolota direitse a be a kgatholwa le motlakase o na ke masipala.
Mwana mme o mametse o khuile kwano ntate ka nnete o beile ditaba tsa haya ke tsebe wena moramoloi ho ya ka molao le lihlo la molao tsatsi la ka jeno ngwaneso ha o fana ka karabo ya ditaba tsena ko re ditaba tsena di tshwanetse o sebetswa ka mokgwa letsela e jwang
tabeng ya electricity according to policy e loreng di masipala di tsamaya ka yona ke taba ena ya hore
mohala wena wa ka walla wena moramonye moramolo imara ka nete taile se lanka sona letsatsi la ka jedo a e na ke setse ba e sali ntsho fela a e sali all right ke se ke bone se ke bone yes sir.
So now according to policy elinting e concerning the electricity rates and tariffs ke taba ya hore masipala o ka gona ho fa batho motlakase mahala only if huna le budget for motlakase o
masipaleng o
masipaleng o
empa ona e nna le wena re phelang ho ona ona
ona ona o ke se gona ho fa batho electricity ya mahala because re a bona le rona hore ba se ba le ka go tibetibe ya dikoloto jwang so now empa ntho e ke le ka ngwe hlalosa ke hore ha e ba ne masipala ona le chelete e enough ho o ka provide batho ka pa community tsa ona ka ofela ka motlakase o ka gona o provide motlakase mahala batho ba sa patale letho but happen to re le ka ngwe we ruta batho ke hore it does not mean ha ona le policy e jwalo ya hore o ka gona o thola motlakase mahala because ona le batho ba le reng ba applyela motlakase ona jwale from masipala o ba fa motlakase mahala ha so re ha o so le jwalo o tshwanela hore o bo demanda jwale hore ya ke tshwanetse hore ke thole motlakase mahala you have also the responsibility e tshwantseng we yetse le wena hore ha o so le tjena le nna ke tshwanela hore ke acte ka tsela ya ka e seng hore ha re tinyetswe motlakase ke a tseba ona le ditulo tse ding tse ilogeng motlakase since o ba siko e se le dilemo yes tse tshabeileng me ke ka bakala dintho tsena tse ba di beyang hodimo keng tsena tse
chang
transformer tsena tse chang tsena so ka lebakala go masipala wa rona o na le sekoloto sena se se bima ha ona tšhelete ha ba kgone go lokisa di-transformer tseo because ba tlo kolota bo Eskomo ba qeteletse ba ntse ba kolota le Rainwater so now lwena as a citizen as a member of the community you have the responsibility ya gore lwena onne o reke motlakase o ska re masipala o tshwanetse go o mfe motlakase yes according to the constitution e hlalositswe gore everyone has the right to have access to sufficient food and water to sufficient services and all of that but ha e hlaloso gore wena jwale tshwantse be se o
dula fela
o so sa batluetsa letho yes
Mamamedi waka ukwa po ntho e kene kwa no moramolo i ba re ntate hlakotsa you know hore di traka tse tsa maisambetsi ke di traka tsa surichina ka o ka manyeu a re kena voice note 2 a re kena voice note 2 ntjena a qeta ba romela voice note 2 kwa di traka tse tsa maisambetsi ke di traka tsa surichi ai wena
ntate tshidiso le nna ke le ka thola lengolo last month ntate wa ka o hlokafetse 2017 last month ka o kena lengolo ene lengolo leo le bitsa mabitso a ntate wa ka hantle le ngotswe le address ya mo hae gore ntate wa ka o kolota 63,000 ka nako ha ne ke saina indigent form ke sainile 2017 ka November ha na fetsa hlokafala so ba re ke kolota 63,000 ba ne ba itse indigent form ke tlo e saina hape after 5 years mara ha e so be 5 years no wa ke tsebe go tlamehile ke etse jwang
o bua ka morao monna enwa momamedi wa ka o hatisitse ka nnete voice note ena ntatemoloi ya ntse a bua ga monate fela e ka go ke ukwa ntatemoloi o tlhelela ka morao ka mane mme ka nnete o kule taba ke eno wena mošana ntate o kule taba ke eno ga itsedi ka nnete le ena ke mathata ke megau fela
ya ke taba ena ya mangolo ke yone e kareng e tlile e disturba batho ba bangata because I think masipala ka bona how sana communication between bon because I understand huna le a department for indigent forms so now motho a sa signile indigent form ba tshwanela go ba mokenye systeming go motho eno ana a ska sendela lengolo so now ha ba ne department ena e dilang ka taba ya mangolo ya di claims because hantle ntho ke bona mona gore masipala o so le ka ho o claim di tjhelete tse loreng community ya dikolota 103.3